trendybeats.com.
In the dark. Dancing dot them my dot any then go some my cousin unto a bantwini kokuke konzima ebomini kotu dancing dot them my dot any then go some my cousin unto a bantwini kokuke konzima ebomini yawoza uzungazi mshiye.
Le ingoma yela tyotyombe ndikhulele kulo, zonke iindlela zobomi ndazifundela kuyo. 20 liter ipheli ibiyitafile iphinde bekwasiso nesitulo. Ezabantwana siyodlala ngalo phandle silenze igubu lomculo. Emdanzane bathi ligali, esowetha ngumjondolo. Ebhayile bobosi thina pekapa sithi kiss the keep okanye woki. Kodwa yonke lo ndiyafana wethu qha kohluke nje yabokhi. La chemba nesasitya sizitya xa kunetha siganga mathontsi. Ewinta ugodolobhontsi emva kwekhabhathi impuku zisibambele rhontshi. Sinaso nesasitena sesunlight sohluleka i-4 yohlamba umzimba neyohlamba izitya nempahla plus namazinyo phofi kwayiyo ne-roll on. Icango libanjwe ngesikhongwane ngubesh betri tapeta paphantsi. Ifriji ne-TV nestove zidibene ngombane siziva zonke neendaba zomakhelwane. Yombe lindiqaqambisile lindiqeqeshile landiqhuqhaqhuqhiyane kulo mhlaba ndingangqengqelekile. Ngexesha lendiyandiya ikamera ilodonga ngumdiyadiya. Ikhandlela libanjwe nge-MD lebhiya lamathontsi obuwavale ngevaseline neplastiki xa kunetha yanyibilika. Eish benobamde kodwa made ngawetyala kum imbewu yatyalwa imivuyo yama ingomanyala. Mntanamhlamba ube mhle uyodlala nabanye abantwana. Suba lityotyombe noba uphume etyotyombeni lawo ngamazwi kamama xa indiyala. Ngalo mazwi ndithi halala tyotyombe halala.
Indoda undenzi indoda emadodeni ingosi emakhosini umntu ebantwini kwakhuke kunzima ebomini kodwa nenzi ndoda ematodeni ingosi emakhosini umntu ebantwini kwakhuke kunzima ebomini yawoza uzungazi ndishiye bawowa bambi niqine.
More music on trendybeats.com.